This is Wise Empire, ladies and gentlemen. This is Wise Empire, ladies and gentlemen.
It's Eastland's finest, finest, original.
Nasema subi,
DJ King.
Moyo nakata nena. Nimeziona dali.
Rockstar sounds.
Ipo siku nitadema. Mana kila kiki yanajirudia tena. Nimeziona dali. Mimi siwezi kupona. Labda linonaga mimi tahira. Sina mbele na sina gadira. Akashindwa rudisha majira. Kasahau na zile fadhila. Labda si wewe sulokula wote. Baka tukasazaga, labda si wewe. Tulikuwa tukipendana na kuchezaga.
Roza, dunia mapito wawo. Na kueleza, haya yatapita wawo. Roza, dunia mapito wawo. Na kueleza, haya yatapita wawo. Hai zako mimi ujani komoa. Ni kama kile umeifungua. Zako mimi ujani komoa. Tukwaza kile umeifungua mama.
Naisu menifunga kukoro.
DJ Kate.
Naisu menifunga minyororo ya mahaba. Hata kwenye giza totoro. Baby, nachutaji ni uwepo wako na ni sawa. When it you let me ni Romeo. Leo kesho peponi yeye. Siki ushafunga kwa komeo. Ya usisikie. Wabaya wanasema unifai. Wanasema yetu na halina. Kwenye hili penzi na imani. Baby. Wabaya wanasema unifai. Wanasema yetu na halina. Kwenye hili penzi na imani. Baby. This kind of love. Of love. Auto ipatata kwa ela. Of love. Of love, this kind of love, of love. Auto ipatata kwa sponsor. Of love, of love. Iporadi nite, itekete. Mama nite, itekete. Kwa lako mbala thamani. Lako mbala thamani. Iporadi nite, nitekete. Mama nite, nitekete. Kwa lako mbala thamani. Lako mbala thamani. Wabaya wanasema unifai. Wanasema yetu na hadhinani. Kwenye mpenzi na imani. Baby, yeah, yeah. Wabaya wanasema unifai. Wanasema yetu na hadhinani. Kwenye mpenzi na imani.
Excuse me, can I call you baby lover? Na vile umezazo na ni moda. Na hiyo swago liyo dunga yani toba. Toba, yani soba. Baba nina kuza mbele zako mwana uwa milo. Siyo vako. And these guys gonna land me in trouble. By the shake of one sisho nito wa jasho. Hey, unipe mahanza mnikumbazie. Unipende mimi nifura here. Cause baby I am mad over you. Baby boo, unipe mahanza mnikumbazie. Unipende mimi nifurahie. Baby Daddy shopping overseas. Wale si talimi yubenda ndaro za Mac-free. Ustwe na shaka snaga story shopping overseas. Wale si talimi yubenda ndaro za Mac-free. Tuya upa utase tununwe Ferrari. Tupandage tukienda kade tukazi vinzare. Hiyo doya upa utase tununwe Ferrari. Tupandage tukienda kade kade tukazi vinzare. My hands on the kumbazi, who need mimi ni furahi. Cause baby, I am mad over you. Who will you be my baby boo? Who need my hands on the kumbazi, who need mimi ni furahi. Cause baby, I am mad over you. Who will you be my baby boo?
Favorite DJ. Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Kate. 0706-543-449. 49.
Magic
anger on the beat. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Mosha says the get it in me. Ama ni ma. Ama ni vilo me vali ya mini. Baby take it down, spin it. Sorry can do it like you na na. I said down, spin it. Sorry can do it like you na na. Girl, stand up and wind your waist.
Rockstar Sounds Mix.
With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Oh, baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah.
Na kama unataka investor vile unapendeza chupa ka video desk mimi nisikate leather kibenje buchi texture sifa kwa ebeneza jo vile unatutesa na vile uko solo mam na unani follow hand sudikae nyingi nga idinade akoro hand ana manyo pesa jabondo gibongo molo gang ayech malich mkono ni kaza bolo yang kwa la kuambia niki na amba lulu naza mchongea miti kashaka zulu na vile anaongea fiti na kana ote ya kwiki apo kingojia misi na kwanga nduru. So wind your waist to CP me. Nina moto na wendo wafa wizi me. Kama wewe bado sija mwona mwingine. To CP me, iko nine.
Ni, 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 ni piga look kwenye scene like wa wa wa. Yeah, my colony nafanya chikiria kam na na na. Ooh yeah, and you can tell your nigga pote like ba ba ba. Ooh yeah, me na wendo to slide kwenye floor vile nataka. Oh I'm feeling it, how you looking? Joe unipe goody goody. Now this is my show, baby, that I'm shooting.
Ni kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga, wengine adi wanywe pombe ndo nalimwaga. Mula wima wima, linatokea Kongo. Sindori legwa jima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 lina waoko wa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mtoa ya chibaba, yani A, E, I, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Uno, za migando kama hautaki.
Uno,
pinde kama unakanda chapati.
Asema uno,
sirizo mbusha hadi kwenye bati.
Uno,
manga de, basi kata tarakibu utibu. Usijepata ajali. Unola chibu chibu, inamkondesha zari. Unola reisi, alinaga mifuba. Ukenda DRC, kuna faribuba. Popote wanalimwaga, yani kinaga ubaga. Wejaribu kuchunguzaga, unondo linalegeza chaga. Lina waoko wa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mtoa ya chibaba, yani A, E, I, O.
DJ Kate, the favorite DJ. Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Kate. 0706-543-449.
Simsima, toto mpe funguo za bima. Simsima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Simsima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana, kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama, kana voyo kota kama uwasama.
Pataku kwiri kwiri, siku pesh,
siku pesh.
Na mupa mbiri mbiri, sina break,
sina break.
Na kadundisha mwiri, kitenes,
kitenes. Kameni kiri kiri, imara kesi. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua, 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 sugua.
mama we
subua subua
sgata zombie
subu subu
ta kapenda pini pini ama kitoto kupepo chini chini ama kwa ngoko goli sabini bini ama kimako chenga mwilini nini yoni boko
amake
Udi, 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 udi Katoto kako gudi, gudi, gudi Mudi, 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 mudi Navyo katafuna kama fudi
Oh ya, katoto yani dosalale
Eee, dosalale
Nakapa fishi kambale
Eee, wakambale
Kibidu, bidua
Oh, bidua
Pindu, pindua
Oh,
yani nakachimbu, chimbua
Oh, chimbu
Nambandika, bandua
oh. Oh da da da,
yani kama gaga limekoma kwenye
gusugu.
Sasa.
Oh yeah. Oh yeah. Mr. Loverman. Nyuma digiri, toto kitembea, shakupa digiri, we unaniwezea. Chumbani bingi, taa imekolea, narudi omu mapema to do. Mwapemeni wanini? Misi na gauni, niko sawa, tukibaki wawili Na nipo ready, kwenda kwenu nyumbani Tell me what you feel in your heart Cause I'm ready, I got you mad Staki poteza wakati, nkaja juta poteza bati Baby girl, takutekea, ukilala na kupepea Usumari, kikubongea, majirani wanaongea Let them talk, kwe 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 Mama de, chutama e, nipe kifo cha mende ni ngangane Kingangare, kisafare, nilishe kiapo siku sare Weni mato ya nifaya ya nukusiki, uko juu kilele ni hawa kufiki Weni fera, weni uda mromantiki, ukifungua daftari nawe katiki Tell me what you feel in your heart, cause I'm ready I got you mad Staki poteza wakati, nkaja duta poteza bati Baby girl
Be myself with you All these feelings came out of the blue
Yeah, monks on rungs
Oh, I feel like I can be myself with you All these feelings came out of the blue I found love, I'm lost in your perfume It takes me over Oh, won't you come close up Your head on my shoulder Can't keep my composure Not gonna lie Sugar, don't you know that you're the reason why Why I get up in the morning It's the sugar in your love and you're the reason why I'm addicted to you, darling We ain't even sleeping, we be up all night
Anything when you want You no beg, you no borrow, you no fear, none at all See the love when me give you make no man come a war You have my body just a rave like a car You know say me ready for the jet Anytime you step Ready for the thing fi connect Land the big thing pon the set Grab up me neck Ball me a ball me a ball
Oh won't you come closer
Closer
Your head on my shoulder
Tonight
Can't keep my composure Not gonna lie
Sugar don't you know that you the reason Get up in the morning It's the sugar in your love and you're the reason
Mamazi mwana taka nende bash, bash
Makali wana taka mtike bash, bash
Sungu na mkamba zizi clash, clash
Miuya na makuku yoni bash, bash
Bash, bash, tunapiga bash, bash Baby bass, bass, usitoke bash, bass Bash, bash, tunapiga bash, bash Baby bass, bass, usitoke bash, bass
Mamazi mwana taka nende bash, bash
Makali wana taka mtike bash, bash
Sungu na mkamba zizi clash Clash
Miuya na makuku yoni bash, bash
Bash, bash, tunapiga bash, bash Baby bass, bass, usitoke bash, bass Bash bash, tunapiga bash bash. Baby bass bass, usitoke bash bass.
Kumdomo nimejaza machewing gum na gut. Mashori wakicheza ma ping pong na ass. Mafela tunazimosha kajiko na gas. Pikia kina niko timo na mwes. Bash bash, tunapiga bash bash. Baby back it up, mina penda that ass.
That ass ina bounce marvelous. Usiweke back, mina pendo kirivas.
Leta ma drinks na makoro. Kama na blacky basi wacha dema do. Bro, kama taki big wambo. Wacha kalale guest room na magodo. Bro, kama taki big wambo. Wacha kalale guest room na magodo. Bro,
mamazi wanataka nende bash bash.
Machali wanataka mpike bash bash.
Zungu na mkamba sizi clash clash.
Miluya na makuku yoni bash bash.
Bash bash, tunapiga bash bash. Baby bass bass, usitoke bash bass. Bash bash, tunapiga bash bash. Baby bass bass, usitoke bash bash.
Naskia kuchinjiana, so I'ma go help my girl Kush with her bash. Naskia kudandiwa, hear the hot Christopher, takuwa iyo bash. Bash bash, leo ni bash bash, tonight takuwa ngori. Leo mimi naitwa Njeri, nataka kula munduya baby. My milkshake brings all the boys to the bash. Ninjo yule dame, yule lass. Ninjo egg game, uwezi touch. Nisichezi, sichezi na trash.
Mamanzi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Miluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapika bash, bash.
By my side, no more. Why just suckle when you can? Oh, then you can no more. Why just suckle? Me, I go love you all day, love you all night, all the time. Yeah.
Wazito.
Mpenzi,
mpenzi. Baby, baby, nakupenda sana, baby.
DJ Kate, the favorite DJ. Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Kate. 0706-543-449.
Wazito.
Mpenzi,
mpenzi. Baby, baby, nakupenda sana, baby. Wazito.
Mpenzi,
mpenzi. Baby, baby, nakupenda sana, baby.
Mpenzi,
baby,
mpenzi.
Roho yangu bado iko kwako, baby.
Mpenzi,
baby,
mpenzi.
Vumilia nitakuja, baby, baby.
Mpenzi,
baby,
mpenzi. Mpenzi, nitulie.
Nilikupenda ma mara kwanza kukuona mama, nikakuahidi girl, sema kweli sitakuacha mama. Mara kwanza kukuona mama, nikakuahidi girl, sema kweli sitakuacha mama. Baby don't worry cause I love you, honey mama oh. Hizo ni stories za mashoga mtaani mama oh.
Mpenzi, mpenzi.
Baby baby nakupenda sana baby.
Mpenzi,
baby.
Mpenzi.
Roho yangu bado iko kwako baby.
Mpenzi.
Nashindwa lipi nifanye, kwa yote yamesemwa, nitavumilia my baby. Naomba usikawie, nitasubiria my baby. Kama ilivyo ahadi, natumai urudi mapema. Ipate yangu furaha.
Baby wangu nakupenda sana baby.
Baby, wanna feel a vibe tonight. Baby, wanna feel a vibe tonight. Baby, wanna feel a vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, simple.
Nina
kunde boy.
Kabate pana, ama, abate kana petene. Atina petina petene, ama, abate kena.
Baby, wanna feel a vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Onda kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanabi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana,
narana.
Sema tena inabana,
narana.
Inabana,
narana.
Wote inabana.
Chimianso, mtemia lwalisi, nido, obachi kwansi, mrembo, talinabi gambo, anjaga zaru,
amere rao.
Inabana taiti nyo, nyo,
baby style ayo kwa funyo,
gala wana panchi ugacha labo,
knock 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 out,
eh.
Put your body on me, go down low, let me say, eh. Let me say,
yo, tuzi inyes chili manjaro, untiko fetu vere.
Gabbana.
Koroga, wendo mganguzi ulionipa matibabu na ule utamu kuroga. Vidusi wa vimbe kiukweli kweli, vijiso vyao visio na haya. Wivu wa songe wenye kejeli, waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera ya vata upepo, nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo, kwa vile jaka tutonukia. Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabohu wanye bichi.
Mshokona mpanyama
haichomi ya na ileta kama ikiwa bichi.
Masa kicheka mbole mbole, mbole mbole, akinuna kicheka mbole mbole, mbole mbole, akitomasa kicheka mbole mbole, mbole mbole, akinuna kicheka mbole mbole.
Acha niwe kinga na nizi kwako, nigande kama ruba mbona kwangu. Siwawezi mana watanipa dhoruba, akili wataiboa. Mtaka cha uhungu sharti pinda mgongo na chini kuinama. Banga kizama kwa tundu, mloweshe na maji ya kitoka melowana. Umenishinda ujuzi we kweli kweli, umenifunga kiuno bila mkwili. Unanipa vinono ndizi na soseji, unanifuta chozi, unanifariji. Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabohu wanya blichi. Mweza kuna mpanyama haichomia na ileta kame kiwa blichi.
See she look into my eyes and she seeing designers. Gucci, Dolce & Gabbana,
Rockstar Sound Space,
Dolce & Gabbana,
DJ Cage.
Say she look into my eyes and she seeing designer. Hey, Dolce & Gabbana got me going banana. Hey, pass me the co, pass me the cho, pass me the thing where they make me go. Pass me the code, they make me slow. Pass me the co, oh, the co.
When I look into your eyes, all I see is your waist. So that Africa waist. And I don't got no time to wait. No, they make me the chase.
You know time is any essence. Come and give me blessings. Let them rain down on me. We got no time to waste. Come get a taste. Fulfill all my fantasies. Oh. Can you start from the bed to the floor? Can you give me more and more? Never had it like this before. Oh, 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 oh. I wanna give it all.
Petra, Joe McKinney. Yeah, hey. Ingoma isambe kinoma na joyu kipandi na soma. Na simi kama chata kila boma, na kimbi za mahasla kila kona. Sioni jinsi gani watapona, na hizi kazi zao easy come easy go now. Basi kazi kwao tumekalia makoo yao. Hapa sikuwa kikishi usalama kabisa, weni shuli fupi tu kama tiza. Kabla sijasema suwe shamaliza, this time around hakuna kuunga unga. Makizi wanaopunga upepo, wengine kisa mpunga ni pepo na kemea. Yeah, nobody care, utamdekea nani hapa, tuna meleko, nenda baby daycare. Shame, numbers na change, I can never be the same, same.
Uwezi kushindana nami, niko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhemea. Na pepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhemea, tunapepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhemea, yeah. Everybody know they can't mess with me. Check my rhyme book, hold me for the recipe. Bitch, I'm getting mine, ain't nobody wasting my time. I be all up on my grind, body smoking, it's obvious I'm entire bliss. I keep it low key, but then I gotta shine, bro. DJ show to shots away, he's on mine, bro. We killing it, I'm speeding up like a turbo. For sure, we bout to blow, we'll see how far I'm the shadow. Two for you, two sana, when you wear your figure bottle. Yeah, we popping all the bottles. Kama kawa, kama dawa, tunapata dala. Mina yo makini, to wafanya wapagawa. I'm the type of yellow one, take your man. When me a pop it and I drop it, the alter him get. And it allowed up the thing, expose the business. I'm if you tell ya, y'all, I saw the thing set. I'm the type of yellow one, take your man.
tap it and drop it, the outer rim get a letter, load up the thing, it's post the business. And if you tell ya, girl, I saw the thing set. Who is the cushion that I need? Me, Nico, hide me in a pip.
Sauti ya mitonyo, natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions. Yeah. Witcher man, chile man. Niko Omane na kula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo. Ukipaka wanakuwa mbogo. Ume wanakula mbaki sogo. Amaka uu watu takishogo. Atucheki na kima tusijevuna mabua. Ukikosa heshima ujue na kuzingua. Mke nampa pesa we unaleta maua. Sa ukijilengesha nikikamata na uwa.
Mama kamba bananiloa. Kuzipende katapaloa. Mama kamba bananiloa. Kuzipende katapaloa. Mako, kolo. Waimona abi ona teile. Mako, kolo. Waimona abi ona teile. Atipa distance. I cover distance. Oh, oh, I keep a distance.
Distance.
I cover distance. Oh, oh.
Started from the bottom, now we here. Tunazip make big money to I say. Ariyeko juu mfate uko juu singoje. Na na utapo fika juu kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetetetema. Cover distance, down paka whiskers. Sober paka chicha, distance paka twitter.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me real or check it still on. Where's the crew on me, I be like zero. Check sasa naito hero. Read between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Kuderi na janja munga tuki bao. Sipana nishe na opuzi wa mi. Selekta fanyo cheza chene kiki bao. Wacha kichone tutu speaker kina bamba.
Kama bana niluwa. Uzi pedi kata paloa. Kama bana niluwa.
Mavu on the
Uzi pedi kata paloa.
Hey, like what is it? Skiza bwana na kuambia talk is cheap. Usikachi bana kachini. We are pleased with it, you are deleted it. Sudi boy console are the wickedest. Simanishi posho nikigonga mil.
Ni makoma na sufuri.
Mabahasha no no nikiona di.
Mambo za trofa.
Bigo.
Mavu on the
Bigo. Hey, like what is it? Skiza bwana na kuambia talk is cheap. Usikachi bana kachini. We are pleased repeat, you are deleted it. Studio boy console are the wickedest. Simanishi posho nikigonga mil.
Ni makoma na sufuri.
Mabahasha no no nikiona di.
Mambo gana mitu.
Bigo na mwendo. Mapigo
na na na. Mapigo.
Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo
na na na.
Mapigo. Mapigo na mwendo.
wanaume waboya wanaona vibaya.
Tukitulizia njani akilizi na tutu matumajani na waacha tu zafarani. Tukipulizia njani akilizi na tutu matumajani wanapigwa na bungu waziona.
Katacho kucha nilete, sitaki mzuko nishuke, staki upote. Ai, watoto wazuri pombe wabe, usijali mafili wewe nilete.
Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
I met a girl that I really like. The way she went her waist is so divine. So galactic, her tender and her eyes tell me. If you allow me, I'll be all you need.
Wala yu nani mara, nikikucha kijicho lako kome kulangara. Kenyan boy yon dada, unani kati zaga, you make me go gaga.
Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
They call me beat king killer, mtu mzima anafinya biti kama chize na usipime. I got the skills on any field of set a bad bitch for you in the industry, yeah, yeah.
Ramp up pressure to make your day, my life is gonna make you up, hey, hey. Love me, off me, all day. When I call, better come on.
Mtu weni madara, unanifanya sija leo mi. Josie Mangala, wako nitamwaga Vicente. Weni madara, mara kwako sija leo mi.
DJ Kate, the favorite DJ. Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Kate. 0706-543-449. Rockstar Sounds Mix. DJ K.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanya kue wako bila. Wagwan basi dansi na ye teremuka na ye akiku. Cheki bunda si upite na ye usicheze na ye.
Alright then, I put a girl with a big body. Come follow me down to the party. Mikili mokili say dati dati. I'ma make you bend down dati nati.
When you ndoto meshinda lotto. Burn it dance floor make mba toto. Washa nare tupate joto. Magizani vijiti mudoko.
Tell them say, hey. Bring your head down from the scene. Make you sing, I know what done a violin. Straight badness, big bad machine. Kame tibeba nika queen be machine.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanya kue wako bila. Wagwan basi dansi na ye teremuka na ye akiku. Cheki bunda si upite na ye usicheze na ye.
Kama kuna kitu kina kufanya kukue kukue na kukue na kukue. Kama kuna kitu kina kufanya kukue kukue. Magic anger on the beat. Barine kukua. Picha ni kukua. Barine
Barine,
wakua.
Tua, tua.
Barine, wakua.
Yeah. Ni zero, chaki kere tungekega na bado kamerogama. Karapenda yangu lulujina kwa game simama. Naipiga tua tua hadi na iwacha na lama. Naiwacha kai milala nkirudi bado imesimama. Kispendi kula mfupa shazo shakula nyama. Ukikosa kumpe matua tua kejani na kama. So matua tua jengezo vitu jengwa na mama. Tua tua weka chumbari kwa yangu nyama. Tua tua staki turungi taka kahawa. Tua tua chaza na kuchendo made chawa.
Zimeshika niko wawa. Ziki nice ni talala. Leo ni mashada. Tua tua, tua tua. Zimeshika niko wawa. Ziki nice ni talala. Leo ni matua tua. Tua tua.
Ustake nama tuchikaga kwa kwa. Nakuria matanya kama chanche. Akukuchande kapumu waka champe. Sima furiko sala zima ilesika squad.
Rockstar Sounds Mix DJ Cage.
Two seconds, everything done bustle. The kind of love I get for you, nah, mad I might too costo. He ask me waiting a love for life. I say waiting no go touch us. So, every day make I see my mama smile. That make me the bumper. So, ooh yeah, call up bigger, go, call up bigger, go one beat. Take a call up bigger, go, call up bigger, go one beat. Take a call up bigger, go, call up bigger, go damn beat. Take a call up bigger, yes, go, call up bigger, go, ooh yeah. They me say she like to dance a zonto. I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. Oh, yo. She say she give me got the love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. Oh, for your matter, mo fo, 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 mo fo. For your matter, mo fo, 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 mo fo. For your matter, mo fo. Fo fo fo, mo pin wa wa oh. For your matter, mo fo 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 fo, mo fo. See my Adam, my give me special love, mama give me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh yeah, ooh yeah. See my baby, give me special love until the night, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. Oh. Oh yeah, wah de ka kolo biko.
Nadi.
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Sikelele ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Hoya, hoya, hoya. Na mikono nitainua. Magoti nipige. Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi.
Anasema ni moto.
Ni maombi.
Sexy mama sita, kukapia ganji shilina pita. Signorita si umeniita, kipecha majigi chuma nana pita. Sexy mama sita, kukapia ganji shilina pita. Signorita si umeniita, kipecha majigi chuma nana pita. Pindua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Leta na madini ya ni moto moto.
Rockstar Sounds Mix.
Aye.
kisima, kisima. Misitaki kisima, alima, alima. Leo nina jembe na lima. Katoto kameiva embe dodo, dodo. Yani katamu chapo dondo, dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika ikiboko.
Your love tonight,
Rockstar sounds nice.
Because if I lose, I'm happy. Die,
DJ Cage.
I don't wanna lose your love tonight. Ooh, ooh. Because if I lose, I'm happy. Die, ooh, ooh, ooh. I give you love in the Gucci bag. I hope to say you know what it's about. I get more like a mineral. Baby, come close, be my won't you come my way? I give you plenty money for your baby. I don't wanna lose your love tonight.
Ambalulu mina penda paka.
Idole.
Uku area lolo tailamba.
Idole. Ineke
Rose kama saba mora Dole Natubaje kasita na ma Dole Makada shankati swa koja Dole Mokori na wenoza jishada Kidole mokori na wenoza jishada
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwanz Kauna osha vyombo za mitambu Juya kutu na teka mto yu akambu Ah Eni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikazia ndugu Hapa kuna chuna haga ni kulie kinugu Mapunyeto ni fodhali usijikune ndugu Kaiwezi pia unazana jisi makuku Kako sishuku na nukia nduku Duf duf neza za mandani otero Duf duf na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Chani uwa Design mkori na kiwajaba
Idole
Kukumanga weni kukutaga
Idole
Amba lulu mina penda paka
Idole
Uku area lolo tailamba
Idole Nine kuskama saba mora Idole Natubajuka sita na ma Idole Makada shankati sakoja Idole Mkori na wenuza kishada Idole Mkori na wenuza kishada
Niko hai na sizime yongwai Hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae Ikusi ya keneza wa shati rengai Ani chafi ni mtaro ya ni dapping side Nasikia harufu, harufu ya kishada Sasa ni 420, tuka wa sheshada Kaka leta nari, nilipue jaba Nazikishika sana, natema kawada Kitinge kike, kitinge titikika Itinge titike, itinge keke, itinge titike ka Itinge titike
Itinge mkori na kiwajaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina
kukutaga King Kai Pandi
Akula kika jepwe la kipati
Rockstar Sounds Mix DJ Cage
Teki wakishi ngolo Kwa ni mandembe for jipati Kantena talangane motaka kitani Be up in make kuno dance for jipati Teki wakishi ngolo
Now you dey my side, yeah. Your backside make me choke, oh girl. Your wine it on the floor. Me no go ever leave you for road. If you na di go, oh, na be your bro. A pretty girl, let me touch you again. See me fit on and your body moving slow. And I'm in it, and I'm in life is you, girl.
Give your good love, and let DJ bring it back one time.
A pretty girl, let me touch you again. See me fit on and your body moving slow. And I'm in it, and I'm in life is you, girl. That's why me tell you, girl.
DJ, Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Kate 0706-543-449.
Certain brief no wasting time here Happy mood caribbean wasting Time na move wa save wakati Masani ya breakfast gym shani ki Certain brief no wasting time here Happy mood caribbean wasting Time na move wa save wakati Masani ya breakfast gym shani ki Certain seat console na shinski Nik exhalerate console wa fiki Baya mina kwa gab tricky Hapa bana niko kazi ya pana pick me Twende faster ama slowly Wapi dance move if you know me Janga mka usi slaky Sifo mzi ukutaka kila wiki Oya 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 Kame shika washa fire Wata hepa wata guaya Ilisha wa show me mambo mbaya Short and brief no wasting time here Happy mood caribbean wasting Time na move wa save wakati Masani ya breakfast jimshani ki Short and brief no wasting time here Happy mood caribbean wasting Time na move wa save wakati Masani ya breakfast jimshani ki
Haya haya nimekuja kwenye mic Mina tesa nina hype Niko chingri niko high Nina vela zina die Nimesani
qualify nukidai joku nyanya niambie pedi wangu pale ndungojo wapendi joku chai anapenda joku saka anapenda malify anapenda vitu fine pia wale wamevai kila siku kwenye shedi tukidai joku rise mina sikia mkoba wangu anadai goodbye anadai good vibe nina mada nimekala swaz yangu imedai imeisha ime die.
Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing west day. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, jimshani jay. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing west day. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, jimshani
jay. Nimechoka kwa single, natafuta mrembo. Toka Mombasa, Nairobi, Susumila, fanya maningo nimpate pendo ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye ama atanitenda kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo waguse upote, kwa napenda skendo skendo kama kina kote.
Kwetu anapenda pozi, kuwa makini, bora uwe na pozi au officialini.
Yanini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda.
Wapatu waamini kishahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Ti
Rosary
Casabon
Goddess
Vic Bande Ross.
Yeah, Vista na vitamin U, kenye minataka ni vitamin U. Vista na vitamin U, tunapiga vita na vitamin U.
Cock taste, come fight with the kitty like it's a contest. Say you put it in position, then you curve me waist right there in the middle. Yeah, that be the place. Yeah.
Kopa, tuchorane tatu, wasona wema une wivu. Yeah, yeah. Mio kiki bomba, natendaga maku, bata na laki mocha mbuzi. Jipitishe wanapoka iliziwa umero, wabimbishe na mishipa wajimalizie na omu. Choma kopa kopa, balansi aga milioni talipa. Magoli shikana kwa minye kipa, rojo la penzi lisha jaza pipa. Oh, choma kopa kopa, balansi aga milioni talipa. Magoli shikana kwa minye kipa, rojo la penzi lisha jaza pipa. Oh,
beje koka naga, loka naga, loka naga. Ucho beje koka naga, koka naga, koka naga. Beja nusi koka naga, yeah, yeah.
Canada, Boston is the Canada, yeah, yeah, see, Canada, Johnson is the. You tell your pesa con si.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Tu bakina di ki tu pigero. Nyuta ya pesa kwangu risasi, tubaki na dhiki tupige ropasi. Tunishane vita banana, nikupe unipatie kanyama. Mikunjo kibaisikeli kanyaga, nindo fundi wa misumari.
Tubadilishane vita banana, nikupe unipatie kanyama, mikunjo kibaisikeli kanyaga, mindo fundi wa misumari. Jicho makopa kopa, balansi aga milioni talipa, magoli shikana kwa minye kipa, rojo la penzi lisha jaza pipa. Jicho makopa kopa, balansi aga milioni talipa, magoli shikana kwa minye kipa, rojo la penzi lisha jaza pipa.
Sounds mix. DJ Kate. DJ Kate, your favorite DJ. Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Kate. 0706-543-449.
Them anahagala fuki fuaki ku. Vile amebeba amebebe hadi neighbor. Kwa pati mi plus yule ge personal bubble, bubble, bubble for me. Them anahaga mi umuta. Ati them anahaga mi umuta. Them anahaga mi umuta. Haga, 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 haga. Ati them anahaga mi umuta. Them anahaga mi umuta. Ati them anahaga mi umuta. Ha, ha. Hagai, dem anahaga mi umuta hagai. Una dhai pa inocha nikuita madhai. Sara ndiyo me inocha nikuita hagai. Vile umebeba inafanya mina dai. Natafuta mado nikupeleke Dubai. De nitaenda kwenye suit and a tie. Niko mado nikidai hakatai.
Gari ni ya haya anadhani nina dai.
Wine for me hadi nikumbuke. Yule kike anapenda penda tumandume. Chapa kitu hadi aipishe tukaluma na dai. Cologne si yule anatupa. Mi ubonga tusheng napiga tumaluga. Cheki hiyo haga mi upenda tu madhuta. Dem ni mras nyele yake ni maduta. Mi mwana kuzingeli tu ni adhu. Da dem anahaga mi umuta. Ati dem anahaga mi umuta. Dem anahaga mi umuta. Haga, 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 haga. Ati dem anahaga mi umuta.
Kama energy.
Ni mekwama, soko la pombe lazima utalewa.
Roo yako
ya pili
DJ Kate.
Tena kwako siami mama, wala sijachelewa. Unaniendesha akili. Come and take what you like. Iwe biringanya au keki. Usiseme utaki. I got true love, sio fake. Come and take what you like. Iwe biringanya. Usiseme utaki. I got true love, sio fake. Unanipandisha mori kama size. Ongeza sukari kama change. Toka migori 29. Siseme tena sikwambi. Unanipandisha mori kama size. Ongeza sukari kama change. Toka migori 29. Siseme tena sikwambi.
Oh baby, pull up, pull up. When a boy we gonna have this factor. When a guy come by you enter. Give me brain, make a mental. Yeah.
Rockstar yeah. Sounds
I know you got another center for your house. So
DJ Kate.
Keep it on the low, no go loud and loud. I like it, guys, it's 59 night. Cloud 9 on a replay. Gimme, cap, make a DJ. Mr. DJ. Sit down on the right. Oh yeah, yeah. Me wanna sit down on the mic. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Say me wanna sit down on the mic. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Sit down on the mic. Sit down on the mic. Oh, it's a vibe.
Oh yeah, dance Limpopo. Dance so cool. Do for me so cool. Make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Monika, nijeje, mambo rote rote. Kanipa, nimege, ila goja kwanza. When you hear the sound,
My sweetie,
my sweetie,
you call me my daddy.
Come with any makanaki. Come give me something, make me kawasaki.
Kini jiwa koyo yo.
Take me to love yo. Ibi di babobo. He said me can do my ass. Roboto, 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 to, to, roboto, 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 to, to, roboto. Yeah, roboto.
When you hear the sound, sound good, make it turn around.
Kanaki na msongi wa ngongongo salivulie na shati tusirudi kibongongo mpaka jinyani do chido do chido do chido do a baby do chido do chido boya do che yani do chido do chido do chido do a baby do chido do chido boya do. When you hear the sound,
Kate.